Ngena kuphumnyango valiwe angisakwazi. Se pelile baby isikhathi sidlulile. Ungena kuphumnyango valiwe angisakwazi. 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 Ungena kuphumnyango valiwe angisakwazi. 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 Ungena kuphumnyango valiwe.
Hi, suga, hi, suga.